Msiogope kombele tu waliendi popote makabila liwambia msiogope Yanga ya wananchi mabingwa miaka yote kwanza sina mashaka golini akiwa Diala apa mwamieto stasi kule Dijuma Msera kati kuna muda thili na ucho dokta mpira umeme ukikatika ujue kakata bangala Masapasi azizikia na nyumbulika kama kishada Lomali sabisho pigia mitungi kipenzi cha wadada Pembe mikisinda na moro kwa na wapashida Hawa kwambio si binadamu tunawaitaga boda boda Ila mwenzenu na wazo, na wazo mie, na wazo Mashabiki wa Yanga na wazo Nikubalie na wazo Nataka tukubalia nena kuna wakupinga Zambi zote za JCM tupewe mashabiki wa Yanga Nauliza kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Kuna ubaya Alikamwe kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Ala Fatihaji kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Injinia kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Alwatani kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Privadinho kuna ubaya kwani Kuna ubaya Kuna ubaya kwani Wajumbe wa Yanga kuna ubaya kwani Kuna ubaya, kuna ubaya kwani Basi tuende pija makofi, pija makofi, pija makofi Pija, 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 tena sijaona pija Pija makofi, pija makofi, pija makofi, pija Pija, 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 tena sijaona We basi chesa kama mayele We mayele, we mayele We mayele, nionde chesa mayele We mayele, we mayele We mayele, asema ta Asema ta 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 Asema ta 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 Wanangu wa Yanga simlisema Simliongea Wanangu simlisema Asimliongea Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafua Mkichukua ubingwa mpaka na jezi mtafua Basi tuende fuwe ni jezi fuwa Tuonyeshe vifua Fuwe ni jezi fuwa Tuonyeshe alika uka fuwe ni jezi fuwa Tuonyeshe vifua Tonyeshe injinia fweni jesifua Tonyeshe vifua fweni jesifua Tonyeshe aluatani fweni jesifua Tonyeshe vifua fweni jesifua Tonyeshe basi kwa mshikirie chini kwa chini ucheze singeli Ashikirie chini kwa chini ucheze singeli Mwana kushikirie chini kwa chini ucheze singeli Ashikirie chini kwa chini ucheze singeli Abasi pigia kofi moja kwa makabila Makofi mawili kwa Alikamwe Makofi matatu kwa JCM Mpiga makofi mengi kama unaipenda Yanga We mako, 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 makofi We mako, 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 na wana We mako, 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 makofi We mako, 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 asema woyo, woyo, woyo Woyo, woyo, woyo Wananchi woyo, woyo, woyo Tia, 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 tia Wananitanga dula makabila yani King of Singeli Hii kwa niyaba mabingwa Wegu di masa Pija vinata mwanangu Moja, mbili, tatu Wika, 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 wika.